Yes, I am Lucky Tiger.
Hey, yo.
Net up King Uganda. 100%
I got your love, baby, check on your calendar. Let me be the first boy on your agenda. Wapuna challenge, anunda wanga stranger. Te mukusoka wangamba, jionyenda. No nyingira mubienda, tenu kubwa mwenda. Baby, manyati saka la stress. Zizukira newe twalinga mukilasi. Mugulavo ngekuwa kune kilesi. Kutui singa tubu nyera mukilasi. Ilo ni penzi, sitaki wasi wasi. Moyoni mwangu, tuwe unafasi. Yeah, yeah.
Production
FGM.